Nilijua misosi tu ndo inajenga afya. Kumbe hata mapenzi ukipendwa unapata afya. Na ili penzi la zamani, ila tunavyopendana, ukiliona utadhani penzi jipya. Nilijua misosi tu ndo inajenga afya. Kumbe hata mapenzi ukipendwa unapata afya. Ni penzi la zamani, ila tunavyopendana, ukiliona utadhani penzi jipya. Mbona mimi napendwa sana, we kama unabisha bisha, we na wanafiki wenzako mtafurahia. Hatuna kula ujana, wala hatuna presha, kazi kwenu makasiri kwa tawasesha. Penzi ukilisha zamu, tapatikana dunia nzima. Mimi na yeye damdamu, twapendana mpaka tunafanana. Ona tukiwaga chumbani, kama cheka tu twachekeshana. Hivyo akisema anapendwa nyoshe mikono na mimi nanyosha. Hivyo akisema anapendwa toke mbele basi na mimi natoka. We kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha. Nishavuka kula bata sasa naranga mia, na ndo kwanza nimeanza kumlamkia. Mpaka lijadiliwe bungeni penzi hili, kwa nini sisi twapendana sana. Mpaka lijadiliwe bungeni penzi hili, kwa nini sisi tumedumu sana. Nishapakwa mafuta mwamposa penzi hili, kwa nyingi changamoto kuvumiliana. Penzi ukilisha zamu, tapatikana dunia nzima. Mimi na yeye damdamu, twapendana mpaka tunafanana. Ona tukiwaga chumbani, kama cheka tu twachekeshana. Hivyo akisema anapendwa nyoshe mikono na mimi nanyosha. Hivyo akisema anapendwa toke mbele basi na mimi natoka. We kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha, we kama unabisha bisha.
Mose Vibe, nimekutana na Lucifer, Alex, Ghost,
Ares, Kirit,
Michael Bishop. Anakubaliana na wewe meneja Abi Awe Lawrence Emery Shame,
Daddy Shogelo.